Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi mbahayikaze muri iki kiganiro kidasanzwe, aho nanone ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho imikino ya Basketball Africa League mu itsinda rya Sahara itangira uyu munsi mu gihugu cya Senegal. Ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'abanyamakuru bagenzi banje baza kumfasha kugira ngo tuganire kuri uyu mukino tuza kubagezaho uko urimo kuba. Kuri telefoni kuva i Kigali ndi kumwe na Jean-Claude Munyandinda, wiriwe neza. Urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda. Dakar nanone turi kumwe na mugenzi wacu Aneti Mugabo, uri muri arena y'i Dakar, nawe wiriwe neza. Aneti, turakumva ariko harimo urusaku rwinshi cyane, gerageza ushakisha ahantu dushobora kukumva neza kuko urusaku ni rwinshi, ubu ndumva bisa nkaho bigabanutse. Ariko Jean-Claude Munyandinda, twagiye dukorana kenshi cyane muri imikino ya Basketball Africa League, ku nshuro ya gatatu ikipe y'u Rwanda nanone igiye guseruka muri iyi mikino. Mbere na mbere kuri ikipe APR Basketball Club abantu batayimenyereye cyangwa se batayizi, Jean-Claude Munyandinda watubwira ko ari ikipe ki?
Urakoze cyane Edi Rwema, nibyo koko ijwi rya Amerika ntabwo ryahwemye kubagezaho iyi mikino ya Basketball Africa League kuva yatangira muri 2021. Yeri kabari ishuri ya kane ikipe ya APR Basketball Club igiye guserukira u Rwanda muri rushanwa rihuza amakipe ari ku isonga muri Afurika muri basketball. Aha rero twavuga tuti ikipe ya APR Basketball Club nibyo koko ni ubwa mbere igiye guseruka, ariko ni ikipe ifite ibigeni, ikipe ifite igihagararo muri basketball yo mu Rwanda. Ni ikipe yashinzwe nyuma gato ya 1994, aho rero ikipe yagiye igira imbaraga, yagiye yigaragaza mu ruhando rwa basketball yo mu Rwanda, ikaba yaragiye itwara ibikombe bya shampiyona ndetse n'ibikombe by'igihugu. Niyo ikipe ya APR Basketball Club, ni ikipe y'igisirikare cy'u Rwanda nyine ya minisiteri y'ingabo z'igihugu, ni ikipe y'abasirikare. Ikipe yagiye yihariye ibikombe mu minsi yashize, ariko hagiye hacamo amakipe yagiye azamuka nayo azamukana impambara, arimo nka Patriot Basketball Club niyo yaserukiye u Rwanda muri bari kushu ya mbere, iraza nayo yipimaho yereka ko nayo ari umuke ushoboka. Hanyuma haza ikipe ya Red Basketball Club, ikipe nayo y'urwego rw'igihugu rushinzwe ingufu. Ni ukuvuga ngo rero ubu ikipe APR imbaraga yagaragazaga mu myaka igihe 17 bigaragara ko ariyo yihariye shampiyona y'u Rwanda, ubu byagiye bigaragara ko yabonye bakeba, ariko igihagararo cy'ikipe ni igihagararo kigihari, cyane cyane ko noneho no mu buyobozi bukuru bw'ikipe bavuga bati twebwe hari aho Patriot Basketball Club yageze ubwo yahagariraga u Rwanda muri bare ya 2021, hari aho Rege yageze, ariko twebwe nka APR turashaka gushyiraho intangamuganzanyo tukaba twagarukira nibura ku mukino wa nyuma. Ayo ni amagambo yivugiwe na Eric Kalisa Sarongo, iyo umunyamabanga mukuru ikipe ya APR Basketball Club, avuga ati uyu mwaka tuje ntabwo tuje dutembera, turaza dutsinde amakipe muri Tara Conference, ariko tunazamuke tuve i Kigali turebe ko nibura twagera ku mukino wa nyuma, bitabaye ibyo ntabwo twaba dutse neza mu rushanwa rya Baredi. Muri make APR Basketball Club ni ikipe ikomeye, ni ikipe ku ruhande rw'u Rwanda, ni ukuvuga mu ruhando rwa basketball mu Rwanda, ni ikipe ifite igitinyiro. Nubwo muri iyi minsi byaje bigaragara ko noneho yabonye abakeba bafite agatuza aribo Red Basketball Club ndetse na Patriot Basketball Club.
Urakoze cyane Jean-Claude. Aneti Mugabo, uraho ngaho i Dakar, Jean-Claude yaravuze ko ikipe ya APR Basketball Club irimo kugerageza gukora iyo bwabaga kugira ngo nibura igere aho andi makipe yayibanjirije, ayo ngayo ni Patriot ndetse na Reg yageze. Witabiriye imyitozo y'ikipe ndetse unavugana n'abakinnyi ubwo bavuganaga n'itangazamakuru, wowe uko ubona ikipe, umwuka aho ngaho i Dakar uwifashe ute?
Ibintu byose urebye umwuka uko umeze mu ikipe ya APR Football Club, wavuga ko ibintu biri ku murongo, ndetse n'abakinnyi bose uko ari 12 bari hano mu gihugu cya Senegal bazanywe n'umutoza Mazi w'umunyamerika n'ubundi ego nimwe nuko bagomba kubona qualification ibyo ngibyo biraza gusaba ko batsinda imikino yose bagomba gukina baherendetse no ku mikino uyu munsi bafitanye n'ikipe ya US Monastir mu kanya gato ya 2025 iri imbere ni ukuvuga ngo rero abakinnyi bose nk'icyo warumbajije bose bameze neza biteguye nta mukinnyi wigeze ugira imvune cyangwa se ngo agire ikibazo icyo ari cyo cyose cy'uburwayi bageze hano ku wa kabiri ntabwo bigeze bakora imyitozo kubera ikibazo cy'urugendo rurerure hanyuma kandi ku munsi w'ejo bari bamaze gukora umwitozo wa gatatu ari nawo mwitozo wa nyuma mbere y'uko bakina n'ikipe ya US Monastir agakanya turimo kuvugana ikipe ya Apple Basketball Club yamaze kugera hano muri Dakar Arena barimo barakora warm up barazi ko bategerejwe n'urugamba rusoroshye rwo gukina n'ikipe ya US Monastir ikipe yatwaye irushanwa bwa mbere rya bal ryabereye i Kigali ngire ngo abantu barabyibuka muri rusange
Jean-Claude Munyandinda amakipe atanu yamaze kubona tike hategerejwe amakipe atatu ni ukuvuga abiri azava muri ritsinda rya Sahara n'ikipe yitwaye neza ku mwanya wa gatatu urebye aya makipe APR Basketball Club iri kumwe nayo hari Union Sportive Monastirienne turabizi ko ari ikipe ikomeye ariko rege yigeze kuyitungura muri bal yabaye muri ubushize hari ikipe ya Rivers Hoopers yo muri Nigeria ni ikipe yaserutse bwa mbere imikino ya bal yitangira ariko ntiyitwara neza ariko nanone abantu bavuga ko Nigeria ifite amateka mu mukino wa basketball hanyuma hakaza AS Douan irimo gukina imbere y'abafana bayo amahirwe ya APR Basketball Club urabona ngana te Jean-Claude Munyandinda
urakoze cyane Edi nibyo koko iritsinda riri gukina muri Sahara ni itsinda rikomeye ni itsinda ndetse bamwe abasukengera muri basketball baravuga bati nibyo tsinda ry'urupfu cyangwa se groupe le plus relevé kigereranyije n'andi magroupe yakinye muri Karari ndetse na Nili aha rero amahirwe ya APR Basketball Club yaba menshi bitewe nayo ubwayo kuko n'izihaye amahirwe ntabwo aya mahirwe azaturuka mu ijuru ntabwo ari imana izava ku mana ahubwo yo igomba gukora ibirenze nk'uko byo yemerera ko ari ikipe ikomeye ishobora guhangana n'ikipe yari yose muri Afurika ariko bigasaba akazi gatoroke akazi gatoroke yegi ni uko AS Douan iri mu rugo wabivuze ikipe ikomeye ifite abakinnyi bamenyerewe barimo twabuhariye Thomas Ibrahima igihe ifite abakinnyi bakomeye ndetse bigeze no gukina mu makipe atandukanye ya bal kugarukaho ikipe rero mu rugo ikipe idatomboza kubera ko urabyibuka mwaka ushize yagarutse ku mikino wa nyuma itsindwana na Kibala hari kuri finali muri Dakar Arena ibi rero twavuga ko ikipe nayo ni ikipe ikomeye ifite n'avantage yo mu rugo US Monastir yo ntabwo tubitindaho ni ikipe gihangaraje mugenzi wanjye Anne kamaze kubikomoza ko kwegeze gutwara igikombe cya bar gisaba ko nakosoraho ntabwo ari muri 2021 kuko mu ikubitiro igikombe cya mbere cyatwawe n'ikipe ya Zamalek yo mu Misiri ahubwo yari yatsinze abangaba US Monastir ku mukino wa nyuma muri Dakar Arena aha rero muri 2022 ikipe ku nshuro ya kabiri nyine US Monastir yari yagitwaye ubwo nta kuyitindaho ni ikipe ikomeye turaza kugenda n'utugaruka ku bakinnyi umwe kuri umwe turaza kugenda tubigarukaho ni ukuvuga ngo rero ikindi gishyitsi ni indi kipe gishyitsi nayo igomba kwitonderwa hanyuma ikipe twavuga ko ica gukinika umuntu yabyita gutyo Rivers Hoopers yo muri Nigeria gukinika kwayo nta kundi ni uko usangayo idakunze kujya hanze cyane gushaka abandi bakinnyi bakomeye usanga ikoresha abakinnyi b'abanyanigeriya rimwe na rimwe banakina mu gihugu imbere usanga atari abandi bafite calibre international aho wenda bavuga ko umuntu yapfa gukandiraho ariko ntabwo ari bose ntabwo ari ijana ku ijana kuko hari nk'umukinnyi William Perry uyu ni umumenyere w'umunyamerika uyu aramenyereye bari yayikinnye mu makipe agiye anyuranye harimo n'ikipe ya Serge Dabera muri Mozambique umukinnyi ushize yakinaga ikipe ya Patrick Basketball Club yo mu Rwanda ni umukinnyi w'umumenyere mwiza cyane utsinda amanota ya kure aha rero twavuga ko ni ikipe nziza ariko nibura niyo umuntu yapfa gukandiraho ariko ntibyaba bihagije APR Basketball Club idashoboye gutsinda AS Douan yigizeyo US Monastir nk'uko Annette Radu yigize mu kanya yaba yishyira muri biswe cyangwa mu byago byo kuza kurwanira umwanya wa gatatu mwiza ntabwo ari cyo umuntu yayifuriza ahubwo ni uko ibyo yabikora hakiri kare kugira ngo gire ikipe imwe ikibutse abari Juan cyangwa se US Manasir ikabona umwanya wa mbere cyangwa se byananiye ikabwa kabiri naho uko ikira ku mwanya wa gatatu y'igirwema nibwo bitangiye kwikira mu kaka.
Hanyuma Jean Claude twakwibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika nubwo twari twabivuze ubwo twabagezagaho imikino yaberaga muri conference ya Kalahari kuri inshuro byarahindutse amakipe azabona amahirwe yo gukina na buri kipe inshuro ebyiri ibyo ngibyo nibishya muri bar
ibyo nibishya muri bar kandi n'ibintu byiza cyane 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 ku bantu bakurikira imikino ya basketball no kuvuga ngo ikipe y'ikinyi mikino itatu usanga itatu ibanza n'indi itatu yo kwishyura igakira n'ikipe bahanganye n'iburi inshuro ebyiri bigaragara ko waha amahirwe y'ikipe arishyo cyangwa itabonetse cyo gukomeza ubwo wawinaniye ntabwo wavuga ko hari amahirwe make wagize. Ibi rero ni byiza ku bakurikirana imikino bavuga bati twabonye umwanya uhagije ndetse amahirwe ahagije yo kuba twareba imikino myinshi ishoboka amakipe nayo akavuga ati twabonye oportunite zo kwipima zihagije ku buryo itsinzwe nyine iba yinaniwe ntabwo ntawe yarenganya ikiro kibaye ikintu cyiza. Ni ukuvuga ngo rero ateri basketball club nk'urugero kurya ni kare iramutse yitwaye neza ku mukino ubanza n'undi bagiye gukina na US Manasir yabisobanuye ko ubwo yiteganyirije ku buryo bufatika icyo gihe n'ubwo yaza mukino uzabahuza ku wa kane wo kwishyura ku wa kane cy'umweru gitaha abwira ko aribwo undi mukino uzahuza amakipe US Manasir ndetse na ateri uzongera kuba umukino nawo kizabagezaho ku ijwi ry'Amerika. Ari umuntu yavuga ati ikintu ikipe n'indi gihangana ikayitsinda nubwo yagukira mu kiba kwishyura ubwo uba witeganyirije igihugu cyenda nk'abayibanze na wa kabiri ariko nk'ubu ngubu umuntu yavuga ati nubwo imikino yari ihagije imikino itandatu kuri buri kipe nubwo ihagije ariko udatsinze kare waba wishyura mu byago kumwe nyine bavuga ngo umuhanga wo kurya ejirwema ararakarabye.
Aneti Mugabo, urebye urutonde rw'abakinnyi b'ikipe ya APR Basketball Club harimo abakinnyi nka Adon Sfila, harimo abakinnyi nka Axel Olenga Mpoyo, Jean-Jacques Nshobozwa byose n'umukiza, hari Tom Bush wa Mukota, hari Ntore Habimana, aba ni abakinnyi bamaze gukina iri rushanwa ariko umuntu ntiyanatinya kuvuga ko umusaruro wabo wenda ntago wafashije amakipe yabo kugera kure usibye umukino wa mbere wenda nako muri sezo ya mbere ubwo ikipe ya Patriots yageraga ku mukino wa kimwe cya kane. Niki ubona hari akarusho ubona muri aba bakinnyi ese urabona ikipe ya APR Basketball Club ikwiye kugendera kuri inde kugira ngo ishobore kugera kure kurenza aho andi makipe yayibanjirije yageze?
Navuga ko nk'uko wari ubivuze bafite abakinnyi benshi bakinnye aya marushanwa ariko kandi bafite Nshobozwa Jean-Jacques Urso nk'uko wari ubigarutseho kuri iyi nshuro araza kuba akina inshuro ya kane iri rushanwa rya bal ni umukinnyi umaze kugira experience kandi ni umwe mu bakinnyi mu by'ukuri nubwo Patriots ndetse na Ligue zimaze guhagararira u Rwanda wenda zitigeze zifasha kugera cyane cyangwa kubazagera kure cyane cyangwa ngo zibe zakwegukana igikombe ariko ni umwe mu bakinnyi bagiye babasha kwigaragaza bakabasha kugaragaza ko ari abakinnyi bakora ikindi. Nizera ko kuri Nshobozwa mu by'ukuri bashobora kugendera kuri experience ye kandi nawe nk'umukinnyi uzi ko ikipe ye yugarijwe cyangwa se iri mu rugamba rukomeye agomba kugerageza gukora neza no kwitwara neza kugira ngo abafashe. Ariko kandi navuga ko ikipe ya ATL urebye mu by'ukuri harimo abakinnyi babiri bongiyemo aho twavuga nka Obadiah Nowell umwe mu bakinnyi ni umukinnyi wa kabiri watsinze amanota menshi muri G-League muri Amerika ngire ngo ni NBA ariko noneho icyiciro cyo hasi n'ubundi cyitwa G-League aho yaje kuba atsinze amanota 1500 ni umwe mu basore bashyashya baje urebye mu irushanwa riheruka mu Rwanda wavuga ko ari umwe mu bakinnyi n'ubundi batsinze amanota menshi kuko mu mikino ibiri yatsinze hafi amanota arenga 40 mu irushanwa rya GMC baheruka gukina mu Rwanda. Ni ukuza gutegereza rero tukareba ese birazana aha ngaha kumukundira gusa nanone urebye ku ikipe ya wavuga ko mu by'ukuri bafite imbaraga cyane mu busatirizi cyangwa se mu kuba batsinda ariko njyewe ahantu mbona ikipe ya APR isa nk'aho ifite ikibazo muri defense kuko ni ikipe yatweretse ko iri no mu Rwanda ni ikipe ishobora gutsinda ariko nawe bikoroha ko ushobora kuyitsinda icyo gihe rero haza kuba n'ikibazo kubera ko niba ushobora gutsinda ariko ntuzigane ibyo watsinze ahubwo adiveritera akongera agakuramo ya manota aho ngaho hahita haba ikibazo gusa sinzi niba uyu mutsinda kubwe avuga ko ibyo ngibyo nawe arabizi ko bafite ikibazo ariko bifo yuko bahaguruka mu Rwanda yari yavuze ko icyo kintu agomba gukoraho cyane bari biteze ko baza guhabwa umukinnyi ngire ngo egi urabizi buri kipe yose ikina aya marushanwa ya bale NBA igenda cyangwa se bale muri rusange igenda ibaha umukinnyi uvuye muri NBA Academy n'ubu ngubu Ateli yamaze kwakira umukinnyi Mohamed Kamara waje asimbura uwo bagombaga guhabwa wameze kujya free draft muri NBA ni ukuvuga ko yibuze baza kubona uwo mukinnyi ni umunyakameruni we ni umukinnyi ubasha kwataka kandi akaba yanadefanda ni ukuvuga ngo yibuze byari buze kubafasha mu bijyanye no kudefanda ariko kugeza aka kanya ku mutoza ejo yatangaje ko Kamara nibyo yakoranye nabi imyitozo ni umukinnyi mwiza ariko amaze gukora imyitozo nkaravuga ati ntabwo mfite icyizere cyane cyo gusa nkaho namukinisha kuko byose bizaterwa n'uko imikino izagenda yitwara cyangwa se uko imikino muri rusange igenda umeze ubwo rero ni ukuvuga ngo impungenge njyewe ikipe cyangwa se kwikiranira hafi basketi wavuga ko Ateli ishobora kuba ikipe nziza mu gutsinda kuko bafite abakinnyi benshi mu by'ukuri bashobora gutsinda kandi bakaba batsinda na Swatwe ariko ikibazo kiraza kuvuga ngo ese kudefanda niba banatsinze barabasha kudefanda kandi twabonye ko muri iyi mikino ya basketi ikosa cyangwa se agakosa gatoya wakora gashobora gutuma utakaza umukino ubwo rero no gutegereza tukareba baraza kubyitwaramo gute gusa ni akazi gakomeye gasabwa gutsinda uko bimeze uko ariko kose kuko ni ubwa mbere koko ije muri iri rushanwa ariko kandi batanageze batabonye kalifikasiyo bajyana muri playoff ibyo nk'uko andi makipe yo mu Rwanda yabikoze ni ukuvuga ngo Ateli yaba yanditse amateka atari meza kabisa muri uyu mukino wa basketi.
Urakoze cyane Anete Mugabo uri aho ngaho muri Dakar Arena aho ugiye gukurikirana uyu mukino wa mbere wo mu itsinda rya Sahara uza guhuza mukanya ikipe ya APR Basketball Club na US Monastirio mu gihugu cya Tunisia. Jean-Claude Munyandinda amakipe Anete yarabikomojeho yagiye muri uru rwego rwo gukina muri za conference ahabwa amahirwe yo kuba yakongera cyangwa se kongeramo abandi bakinnyi bashya amaraso mashya mu ikipe. Anete yarakomoje ku mukinnyi Noel Obadia ariko nanone hari n'abandi bakinnyi b'abanyamahanga barimo hari William Robbins, hari Mohamed Kamara unguyu uvuye muri Elevet, hakaza ndetse n'umukinnyi Mohamed Ahmed Abdallah Nassel. Aba bakinnyi bo bari ku rwego ruhe Jean-Claude Munyandinda?
Urakoze Edi Rwema, twavuga ko mubo abakinnyi ikipe ya Perezida Kevo Kebe yongeyemo muri iyi minsi ya nyuma twavuga ko bari ku rwego rwiza wenda ubigaje kwigaragaza cyane n'uyu nguyu Noel Obadia uyu musore w'imyaka 24 w'umunyamerika ni umukinnyi w'umupoyinti gadi nyine w'umumeneri metero 182 ni igihagararo nyine kidashamaje ariko yagaragaje imbaraga nyinshi yabigaragaje mu mukino baherutse gutsinda Patriots Basketball Club umukino wari uri muri gahunda yo kwibuka abajyaga bitabira Basketball bazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 uyu mukinnyi yagaragaje spectacle agaragaza n'umusaruro w'amanota umukinnyi mwiza ukora dribble utanga pasi yihuse umukinnyi uzi gusoma ikibuga uyu nguyu abenshi banavuze ko ari ku rwego rusa nk'urenzi gatoya Adonisira ndetse na Jean Jacques Ntashobozwa byose ni mukiza kuba rero afite nako karushaho ko kuba akina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umukinnyi wigaragaje naho asanzwe akina umukinnyi ukiri muto ufite imbaraga ashobora kuba inyongera nziza uyu nguyu ntashidikanywaho undi mukinnyi ni uwitwa wari umaze kumukomezaho ni umunyamisiri Abdullah Mohamed Nasser uyu nguyu ni umusore muremure ushinzwe metero 2.6 uyu nguyu aracyari muto ku myaka 20 gusa we tuvuga ko nyine nawe akina mu makipe y'abana nawe akina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu munyamisiri ariko ariko we ntabwo yigeze agaragariza abanyarwanda ngo wenda ibyo ari bukore ari ugutungurana umuntu ariko yamwizera kuko nyine nta wundi baravuga ati nyine iyo nta yandi mahitamo ufata hari twamaze mu kanya aneti ndetse nawe umaze kwikomozaho buvuga ko Richo Mchekamka uyu nguyu ni umunyakameruni w'umujimiyoro ni nawe wari wagenewe nyine ikipe ya APR ariko kubera ko atapfa gutera amahirwe inyoni ubu ngubu yagiye mwese niyo gahunda ya drafting muri NBA ubwo nyine arimo aragerageza amahirwe ye ubwo ategereje kureba niba hari ikipe yazamufata mu makipe asanzwe akina nk'abagize umwuga uwo rero ntabwo tukimubara iwacu n'ubundi yari yatijwe gusa ukurikije uburyo yajyaga aritwara ziko umwaka ugiye yakinaga ikipe ya Red ari Elevate nyine n'ubundi ari umutizanyo aba ari Elevate ariko nyine si uwacu niyo mpamvu turi tumubuze tutajya kumuririra ariko rero icyo kibazo cy'uko kuri center cyangwa se ku bapivo bavuga ko uyu nguyu Abdallah Ahmed niwe utezweho amakiriro ku myaka ya 20 sinzi niba yahita ikipe gusa hari undi uyu mugabo nanone Dario Hunt muzee wa kazi imyaka 35 nawe yaje muri uru rwego rwo kugira ngo APR Basketball Club yirenforce yongere n'abandi bakinnyi gusa hari bamwe bafana ba APR Basketball Club bavuze ko ataremeza neza ariko umutoza we amuryamyeho aravuga ati hari ibyo mutareba ko mutari abatoza ariko ibakamaro uyu mukinnyi Dario Hunt ashobora kumarira gusa nyine impungenge mu bafana biracyahari z'uko ku rwego rwa pivo nta kizere kinini gihari ariko igishoboka ni uko uyu mutoza Mazen Clark wa APR Basketball Club ashobora gushyira imbaraga ze agashyira imbaraga ze mu gukina akira imbaraga bakina inyuma ko ari abafite bashobora gukinira inyuma kuri nimero rimwe cyangwa kabiri ari nabo bashobora gutsindira kure abo nyine barahari bahagije harimo Adonis Shira harimo Noel Obadia uyu nguyu utaruhariye hakaba Jean Jacques Ritton sobwo agerutse n'umukiza hakaba ndetse n'aba bantu bari Habimana twavuga ko imbaraga nyinshi za APR Basketball Club ziri ku bakina kuri nimero rimwe ndetse n'abakina kuri nimero kabiri ariko abari hafi y'intangara bafihobo wakeho akabazo ariko ntawuvumira utararenga ntekereza ko yose Monastir si ikipe gitangaza ni ikipe itsindika uributsa ko Red warabikomojeho Red Basketball Club yarabatsinze umwaka ubanziriza ushize ubwo bahuriraga nyine muri Sahara ikipe yose Monastir umwaka ushize yaje muri Sahara ariko ntiyashoboye kuyikura yatashye ijirimo mu itsinda ni ukuvuga ngo ikipe irakinika ntabwo yacitse cyangwa se nta kuvuga ngo igikuba cyacitse aya makipe amahirwe arangana gusa nyine ikipe ifite abakinnyi b'inararibonye nk'abangaba ba Mokhtar Gayaza abakinnyi nk'abangaba ba Firas Lahyani ni ikipe yo kwitondera cyane cyane ko inafite igikombe yatwaye kuri 2022 AD
kuri iyo kipe ya US Monastir ukurikije urutonde rw'abakinnyi ifite benshi bamaze gukina muri irushanwa rya Basketball Africa League abakinnyi nka Marcus Christopher Usman Marnoui Atel James Majoka uyu nguyu nta nubwo yitwaye neza ubwo yakiniraga ikipe ya Petro de Luanda muri sezo ishize ariko hari Firas Lahyani kuba ikipe itahindutse cyane byo birayiha amahirwe cyangwa se biragabanya amahirwe ya
navuga ko niho amahirwe kubera yuko basketball ndetse n'indi mikino yose uko tuyizi kumenyerana ibyo bita automatisme no guhanahana imipira kumenyerana mugenzi wanjye ahagaze he pasi nza kumuha araba ari pompeni yo gute ni ibintu byiza cyane iyo mumaze kumenyerana abakinnyi rero iyo bamaze gukina imyaka itatu imwe baba barabaye nyine nk'aho ibintu ari ibintu byikora aha rero umuntu yavuga ko ari avantage kuri bo noneho hakiyongeraho ko namaze kugira ubunararibonye buhagije uyu nguyu Mokhtar Gayaza uyu nguyu afite imyaka 37 ariko akenshi muri basketball bazakubwira bati imyaka ahubwo uko umuntu agenda yongera mu myaka mu mikino y'amaboko nibwo agenda amatite yongera uribuka ko mu minsi ishize bari bafite imikino ikabuhariwe Radwan Kimane ubu ngubu izi myaka y'imirongo ine n'itatu nubwo nyine ubu ngubu yagiye gushakira amahirwe ahandi ntabwo agikina muri Tunisia uyu nguyu rero yari umwe mu bakinnyi ngenderwaho kandi akuze ibi rero by'uko abakinnyi bamenyeranye bakinnye igihe kinini bafite n'iryo shyaka ryo kugira ngo babe bakwikiriza igikombe nibura mu nshuro enye gikiriye baba bagitwaramo kabiri ni ikintu cyabasunika ariko nanone nibyo baramenyeranye hari ababa gukina inshuro enye badasiba ariko nanone abivuze ko ari ikipe ikinika ikipe ikinika kuko yaratsinzwe umwaka ushize yaratsinzwe nabi cyane hazamo no kwitwara nabi kwabo mu bakinnyi bagenda bahabwa n'agasoko n'amakarito abirukana mu kibuga aha rero ntabwo twavuga ngo ni ikipe idakinika anarugara kusengura bakakugira ati aho kugira ngo jewe umuze na Allah yo mwikiri wamuze nabanga ba Yesu munatiri kuko arabya bigaragaza ko ari kiti komeye ari kukimika ishobora gutsinda kuko ishobora gutsinda.
Aneti mugabo aho ngaho idakari mu mikino yagiye ibanziriza abantu bagiye banenga ubwitabire kuri iyo arena y'Idakari na hano ubu ngubu ndimo ndareba kuri televiziyo yanjye urabona ko ubwitabire buri hasi cyane benshi bakavuga ko ahanini biterwa nuko iyo arena iri kure y'umujyi kuba ubwitabire na nubu budashimishije ikibazo kiri
ngira ngo nuko abikomoje cyambere hari stade iri mikire isakabiri buri ya football cyangwa basket muri Senegal nagari umukino nagari imikino igezweho cyane cyangwa se imikino iri popular imikino izwi cyane ni ukuvuga ngo umukino w'abanyasenegal ni umukino wo gukirana ni wo mukino wawe ntabwo rero mu by'ukuri ndaba gusobanukirwa niba ariyo mpamvu abafana ari bakeya cyangwa se niba ari uko ari kuwa gatandatu kuko urebye n'imodoka mu muhanda ni nkeya abantu hanze ni bakeya ntabwo mu by'ukuri nanjye ndaba gusobanukirwa impamvu ya nyayo ituma abo bafana basaza ku kibuga ariko kandi nani ikintu kigaragaza ko bale mu by'ukuri irimo kuba mu gihugu kuko wenda nk'iyo ugiye nko mu bindi bihugu hari amarushanwa yabaye usanga byibuze baba banakoze na za banazi cyangwa ibyapa bigaragaza ko hari irushanwa riri mu gihugu wenda wagira nko ku kibuga cy'indege ukaba wabona ko hari irushanwa riri mu gihugu ni ukuvuga ngo no ku kibuga cy'indege nta kintu cyari gihari ntacyo twigeze tuhabona tuza no ku mihanda nta kintu icyo ari cyo cyose kigaragaza ko bari mu gihugu iyi stade ijyamo abantu 15,000 ariko mu by'ukuri nta muntu uri hano n'imodoka ziri hano muri parikingi ni nkeya ubwo rero wakwibaza jyewe natekereje ko wenda bari buze kuko mfite amatsiko yo kuza kureba AS Douanes niza kuba irimo gukina na Rivers wenda nibwo bari buze kuza wenda se nuko hagiye kubanza umukino w'ikipe ya APR ndetse na US Monastir atari amakipe y'igihugu cyangwa se amakipe y'imbere mu gihugu wenda nihaza kuba harimo gukina AS Douanes nibwo dushobora kuza gusobanukirwa mu by'ukuri ikibazo cy'abafana niba koko ari ukudakunda umukino cyangwa se niba ari uko iyo mikino itari popula muri iki gihugu cyangwa se wenda ari uko habanjije amakipe atari ayo mu gihugu bakavuga bati reka n'ubundi ni wikendi turaza kuza wenda kureba umukino wacu wa kabiri cyangwa ikipe yacu cyane kuri buze gutangira ku saa saa kumi n'imwe n'imwe saa mirongo itatu hano muri Senegal.
Urakoze cyane.
Ikindi kigeretse kuri ibyo urebye uko amakipe ameze wavuga ko mu by'ukuri amatike asa nkaho ari hejuru kubera ko yajyanye wenda wungishije mu yandi mafaranga kuko nk'ubu ngubu tike ya VIP iri ku mafaranga 14,000
ubwo ni mu madorari angahe ubwo ni amadorari angahe
noneho ntabwo nshaka kukubwira amafaranga kuko ntabwo nigeze mbirebaho ariko kandi urebye ugereranyije wenda nuko ayandi matike abagura ubona ko amafaranga y'amasepa nyine ari hejuru wenda nabyo ushobora kubigira impamvu nk'14,000 nta mafaranga menshi yajyanye mu madorari wenda nabyo ushobora kubigira impamvu singizi ariko njyewe navuga ngo wenda icy'abafana cyo kwaba twategereza wenda tukaza kureba kuri AS Douanes niza kuba irimo gukina kuri imbere y'abakunzi bayo se baraza kuba bahari cyangwa ntabwo bari buze kuba bahari.
Urakoze cyane Aneti Mugabo, turaza kukureka ukomeze ukurikirane uwo mukino, tukaza kugusaba ko mu gice cya mbere ni cyiza kuba kirangiye uze kugerageza udushakire yaba abakunzi ba APR Basketball Club cyangwa se n'abandi kugira ngo baze kutubwira uko igice cya mbere kiza kuba kirangiye. Ubu twakureka ugakomeza ugakurikirana uwo mukino, hanyuma natwe hano ku Ijwi ry'Amerika mu kanya ku isaha 10:00 zuzuye ku isaha y'i Kigali no mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi turabagezaho uwo mukino.
The Basketball Africa League and Dakar Arena are committed to creating a safe and enjoyable sports and entertainment experience. We therefore ask you to refrain from taking flash photos and any other disruptive behavior, such as fighting, throwing objects.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese mu duteza amatwi ni Edi Rwema ubasuza kandi imbaho ikaze muri gahunda idasanzwe y'Ijwi rya Amerika aho tugiye kubagezaho umukino witsinda rya Sahara imikino irimo kubera I Dakar mu gihugu cya Senegal aho muri aka kanya umukino ufungura iryo tsinda ugiye guhuza ikipe ya Armée Patriotique Rwandaise no kuvuga APR Basketball Club yo mu Rwanda ni ikipe ya Union Sportive Monastirienne yo mu gihugu cya Tunisia mu kanya ndabona amakipe yombi amaze kugera mu kibuga mu kubagiza umukino ndi kumwe na mugenzi wanje Jean-Claude Munyandinda wongeye kwirirwa.
Mwiriwe neza Edi, amakuru yanyu?
Amakuru ni meza cyane kandi nongere nawe nguikaze ni kunshuro yindi twongeye kugeza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika ibijyanye n'iyi mikino ya Basketball Africa League. Ni imikino umaze kumenyera, umaze kumenya abakinnyi benshi bakina muri rushanwa, bamwe baragenda bagaruka, abandi ntibagaruke, ariko kuri wowe iri tsinda rya Sahara uraribona gute?
Urakoze cyane Edi Rwema, nongera mushimira mvuga ni urugendo rw'imyaka hafi ine muri Basketball Africa League dufatanye ikiganza mu kindi. Ni urugendo rutoroshye kandi twizera ko no mu myaka iri imbere tuzakomeza kugeza ku bakunzi bacu, ku bakunzi ba Radio Mudatenga Ijwi rya Amerika imikino ya bal bamaze no kumenyera. Avuga niho reka nongere mushimire mvuga ni komera rwose, Imana izakugenere amahirwe n'amafaranga. Nicyo cya mbere cy'ibanze nakwifuriza, nubwo ubuzima aricyo kintu cya mbere, ariko mvuga ni komera, uragahora n'Imana n'amafaranga. Warumbaje uti urabona rino tsinda rya Sahara rimeze gute? Itsinda rirakomeye, twatangiye turikomoza mu kanya daheruka ubwo twavugaga tuti harimo ikipe iri gukina mu rugo wa AS Rwanda yageze no ku mukino wa nyuma muri bari iheruka y'umwaka ushize. Hari AS Monastire ni igihangange ifite iki gikombe cya 2022. Hari Armée Patriotique Rwandaise nk'uko wari umaze kubivuga, ikipe y'ingabo z'igihugu ifite inyota yo kugeraho bake babaye bageze, ni ukuvuga REG ndetse na Patriot Basketball Club. Hakaba na River Supers ishobora gutungurana n'ubwo mu mateka yayo muri bare ya mbere yasohokeye mu cyangu igatsindwa mu itsinda ikavamo nta kintu kigaragaje, ariko nayo ntawapfa kuyitungura. Ni ukuvuga ngo rero aya makipe aho bikomereye birwema ni uko agomba kwishakamo nyine abiri ya mbere, hanyuma iza ya gatatu igasigara ireba niba yaboneka mu mwanya undi wundi uzaba usigaye, kuko ubu hari Bangi Sporting Club irekereje kureba niba koko ayo mahirwe yayo yashoboka kuzamuka nyine ya gatatu nziza, cyane cyane ko Cape Town Tigers yo yamaze kubona ayo mahirwe yo kuzamuka nyine ya gatatu nziza yazamukiye muri Karahari. Aha rero twavuga tuti itsinda kuko ariryo rigiye gukina ubwa nyuma, ni itsinda riteye amatsiko, ni itsinda twavuga nyine ry'urupfu nk'uko bamwe bafatanye no kubyita, cyane cyane ko nyine hano ibizaba byoroshye, bahatanye imyanya ibiri ya mbere, kuko uwa gatatu wo ni uwo kwishyura mu bibazo cyangwa muri tombora. Niyo mpamvu rero twavuga tuti abangaba bagiye gukina ubwa nyuma, niyo mpamvu nyine n'amatsiko cyangwa suspense birimo bigenda byiyongera, ariko icyumweru kimwe kirahagije ngo tumenye uko bihagaze.
Urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda. Abakinnyi batanu ba mbere babanza mu ikipe ya US Monastiri bamaze kujya ahagaragara, abo ni Amru Bulgay, hari Marcus Christopher Crawford, hari Usama Malnawi, hari Atel James Majok na Firas Lahiani. Abo batanu ba mbere urabona ute Jean-Claude Munyandinda? Benshi muri bo bamaze gukina irushanwa kenshi.
Twavuga ko ni ntoranwa, ni ntoranwa rwose, twarimo tubikomozaho. Abo bose kubabona ari barindwi, ari batanu, nako mbabarire, bose hafi ya bose usibye uriya mukinnyi umwe wambaye nimero zeru niwe wenyine uwo Amru Belage Amru Bualeg nani umunyatunizi ariko ngira ngo ubwo baserukaga muri bari ya mbere wenda yari atarazamo cyane cyane ko yari atarinjira mu ikipe ya US Monastir ariko abandi basigaye aribo nimero rimwe ariwe Chris Crawford yatangiye akiniye ikipe n'umundi US Monastir igitangira wenda wabanza ukababwira abadukurikiye abagiye gutangira basanga ikipe ya APR mbere yuko dukomeza
abagiye gutangira mu ikipe ya APR nta bandi ni Adonis Fila uyu nguyu aramenyerewe cyane rirushanwa amaze kurikina inshuro nyinshi hari Noel Obadia hari Dario Hunt William Robbins ndetse na Axel Olenga Mpoyo ngira ngo Mpoyo we agiye guseruka ku nshuro ya kabiri
nibyo agiye gukina ku nshuro ya kabiri ndetse na Adonis Fila nawe yigeze guseruka ari kumwe na Bal na kumwe na Red muri Bal nawe n'ukinnyi utari mushyashya ariko na yindi cyari tumaze kwikomoza mu kanya bari abakinnyi bandi uko ari bane n'abakinnyi batari abashyitsi muri Bar ni ukuvuga nimero rimwe wanaone ni Chris Crawford twavuze nimero karindwi Usama Marnawi nimero cumi na gatatu Afer Majok utabuhariye uyu nguyu ufite ubwenegihugu butatu hari ubwa Libani hakaba ubwa Australia ndetse n'ubwa Sudani y'Epfo ni umukinnyi wagiye uzenguruka amakipe anyuranye ariko nyine y'amazi ashyi ariko ntibagirwa wumveho agarutse rero muri US Monastir yaramugaragaje hakaba rero n'uyu nguyu kabuhariwe Silas Lahiani iminsi yashize abantu bajyaga batangazwa n'uko yakinaga yambaye amarinete tuburebe niba agarura amarinete mu kibuga hari igihe umuntu aba afite ubuhanga ariko ikibazo cy'amaso gikomeza kumuzonga ubwo rero ubwiza tukareba ni abakinnyi ku mpande zombi batoranyijwe cyane cyane ko n'umutoza ku mpande zombi abavuga ati nibo nizeye nibo ngiye kubanzamo Saint Majeur ubu rero muri iyi minota mirongo ine muri minota mirongo ine yo guhangana tugiye kureba icyo APR ishobora kwereka abanyarwanda cyangwa se US Monastir ishobora kwereka abanyatuniziya umukino twavuga kuri mu mikino ikomeye muri iyi mikino yo mu matsinda haba muri Karahari haba muri Nili ndetse no muri Sahara Edi
tunibutsa ko ikipe ya APR Basketball Club itozwa n'umutoza Mazen Track akaba yungirijwe na William Beino ndetse na Daniel Zigirinshuti hanyuma ku ruhande rwa US Monastir umutoza ni Munil Mohamed El Kridani akaba yungirijwe na Mohamed Gaduri mukanya rero mu masegonda make cyane umukino uraba utangiye umukino uratangiye Jean-Claude Munyandire
nibyo umukino ugiye gutangira amakipe yombi nyine agiye kwipima ingufu biterera hejuru bavuga ati umukino uyu nta wundi ngo nimero zeru ni zeru ikipe ya APR ikipe ya US Monastir aherejwe Lahiani atuje mugenzi we nimero zeru Lahiani ni ukiye ufite yambaye neza navugaga ngare arayambaye agerageza amanota ya mbere abiri kugira mwangi mu mupira urabarengana batari kuhabaye ikosa rigiye guhanwa n'ikipe ya US Monastir mukinnyi nimero kane w'ikipe ya APR Basketball Club avuga ati iyingiyi atemeranye n'umusifuzi ariko nyine umusifuzi aba yabibonye buriya nimero kane nta wundi ni Dario Hunt mugabo w'injyango nimero kane w'ikipe ya APR ikipe rero ya US Monastir ifashe umupira nimero zeru ahereje Afer Majok nawe ahereje mugenzi we Marnawi wandikwa Majok danke yambere y'amanota abiri y'ikipe ya US Monastir kabiri yabonye Afer nagiye ari kuzamuka ariko biranze barimanukiye muri US Monastir bafite inyota yo kureba mu kibuga Crawford ugerageje kure umupira wabitewe na Rahiani ariko Afer nayo ndiravuga ijambo ryabo rya nyuma nimero kabiri Obadia kwandikwa Hunt kwandikwa Robins wake nimero zeru Adonis Fila amanota atatu meza cyane reka turebe niba ari atatu bayashyiramo kuko ni atatu cyangwa ni abiri ebyiri wenda ni atatu nibyo atatu ya APR abiri ya US Monastir
atatu ya APR kuri abiri ya US Monastir umuntu yavuga ko umukino usa nk'aho utangiranye ingufu huria mukinyi Atel Majok umaze kuandikiza na muri umukino wa basketball cyane cyane mwishanwa rya Basketball Africa League amaze kuriserukamo inshuro zitari nkeya nubwo ubushize atigaragaje cyane ubwo yakinaga ikipe ya ikipe ya Petro do Luanda ariko bisa nkaho kuri inshuro sa nkaho yaje yiteguye neza umukino ukabukomeje Jean Claude Munyandinda
Amigo, kipe ya APR, nyuzite, Adoni Sairezi ya mwenyeze Ampoyo, mwenyegera izinano nilisa pia kure ya liko kuri nishwendri mkundi ye, mpoyo ya servu nizgiho mkira mwa maratata tu, ukira wimu tachane, mbo Chris Crawford, nijiyes monafir, jirajeze Azini, nara muna nye, mpoyo kwa ande kwa Obadia here jende Adoni Faila, ukizi dunda, jirajeza tatari kwa ramangi ye, kiti ya apel basketbo klebi jira jirwa mkindi la kure kuko ya singa tapia ndere aradio herwa ishaati jirango ishaati shaka tunumunda niko na mwuri mkunda yes manasiri kwa ande kwa Atel Majok kwa ande kwa Crawford Crawford basi marnawi simba mwari kwa sari kwa mkifu ya bihore ye mkino china uri mbaraga nyishi jirwe mwari jara jareko anga hami nishi basi kini sana na guwaza ahonoka ama kita jira jara jaza mbaraga kumane zombi but here in the Kosanine, which is Sama Marnawi, I've got the Yamarikota, Arikomina, Gitaho, Garakomine, Barimumiki, Barasha, Tanabu Fatana Muma, Yariko, Mustafa, and the Sarabas, the Kuni Fair Play, Pandeka, William Robbins, Aper, William Pandeka Ampoyo. Boyo Axel, Boyo Pande kwa Hans Dario, Hans Dario, ni ufite. Shati kuingiramo, andi manosani mweza chane, manosani, Aper, Basel, Boklet, Kuraviri, Yaya Simarasir, Shati kwa Zikwaje, Ngoni mirokane Dario Hans, Mugawo, Unyaka, Mnotokinitano, Yawuse, Wabuse, Mnumiro, Mnani Kenda, Akawarewa, Asizemo, Manosani, Atano, Atano, Aper, Kuri, Agri, Yaya Simarasir, Barabukuru keneza cyane Atel Majok mukino ukirifashwe na nimero kabiri mumeneri mwiza cyane Obadia Noel Atel nashatse kurebamo biramwangira bahyani bizamuke kwande kwa Crawford yesi murasi bizamuke Crawford kwande kwa nimero kabiri nawe kenze neza cyane Boya Seir baragukenze nawe urabyumva uranabyemera amanota ni ya yesi mrasi kura tamu ya Aper mchino udehe izishu kukua machiti hati nyukanye nguo Robin kwa Aper ajirajeje ayuri ya kuremeza chane ayuri nubi Aper mchino uri ni mbaraga ama chupa sinda na kumane zombie di ajiunga Aper ayiramuna kumi shuvoka ilamuna kumi shuvoka ni chite ichini chichite yesi mrasi
Abanota na arindwi kurane, arindwi ya APR Basketball Club. Uyo mukinyi w'umunyamerika William Robbins umaze gutsinda ayo manota abiri ndetse akaba yanakoreweho ikosa. Akaba agiye gukora lance. Lance, iminota isigaye ni 6 n'amasegonda 48 kugira ngo ikarita ya mbere irangire. Kipe ya APR isa nkaho itangiranye ingufu. Ariko nkuko twabivugaga muri arena rwose ndabona abantu ari bacyo ariko ndabona abafana bafite amabendera y'u Rwanda bigaragara ko ikipe y'u Rwanda imaze ifite abafana nubwo ari bacye muri iyo arena y'Dakar Jean Claude Munyandinda
nibyo koko arabafana bakeya bajyanye n'ikipe kwabayikera ingabo mu bitugu akabaye n'abanyarwanda baba muri Senegal nabo bashobora kuvuga bati reka tujye gushyigikira bene wacu areno ni bake ariko nibakeza muri rusange arena yuyu yambaye ubusa urabona rwose ari nk'igitonyanga mu nyanja aho abantu bavuga bati se Senegal umuco umuco wa basket ntarinjiramo neza ko byagiye bigaragara no mu yandi marushanwa ya conference ya Sahara yaba abonaga ko baza bitandagira rimwe na rimwe wenda n'abashoboye kuboneka bakaboneka ari uko ikipe yabo yaserutse reka rero tujye dutegereza turebe niba kuko ubwo ikipe ya ASN iza kuba imanutse ikibuga ihura na River Supers niba hari abaza kwiyongera kuko biragaragara ko iyi arena 15 igenewe birasa nkaho rwose ari mu gitonyanga mu nyanja mukirwaye uhagaze mukirwaye uhagaze gatoya aho abatoza batumvikana neza n'umusifuzi ndetse n'abakinnyi byabo cyane cyane ku ruhande rwa Yes Mahasid bavuga bati bitubayeho ni biki la sefra rero ihawe William Robbins umukinnyi mwiza w'ikipe ya APR FC Club yarahawe rero ajyaje inota amanota 8 ya APR FC Club manota ani ya Yesu Marasir Marasir ariko ikaraba ijambo ryayo rya nyuma nguwo Crawford ushakisha mugenzi we nguwo nimero zeru Amru kwande kwa Ater Majok kwande kwa agerageza atatu neza cyane ndetse nayo isa nkaho nayo ifite inyota Crawford umenyerewe ku manota atatu arindwi rero ya Yesu Marasir kuri APR amakipe arimo aragenda na hegi bigaragare ko haraza uza gutsinda araba yabikoreye kuko amakipe aragenda aryana isata burenge
aragiye hariya nde nomero kabiri agerageze abiri Crawford niwe ufite umupira umunyamerika Crawford uhayinde Atel Majok agerageza abiri ariko biranga umupira wifatirwa n'uyu Axel Mpoyo auhaye kande Adonis Fila kwa Mpoyo ushubize Adonis Fila agerageza tatu ariko reka da umupira ukaba wifatiwe urengejwe n'umukinnyi wa Apple Basketball uyu mukinnyi Noel Obadia Jean Claude Munyandinda nakomeje kuvuga ko yigaragaje cyane ubwo yerekanwaga n'ikipe ya APR Basketball mu mikino yo kwibuka nibaza ko benshi mu bakunzi b'ikipe ya APR Basketball Club bamutezaho byinshi cyane Jean Claude
nibyo n'umukinnyi wigaragaje cyane abantu baravuga bati kuba witwa Michael Dixon wari umaze igihe gito cyane muri APR Basketball Club yari amaze gusezera yigira muri Al-Ittihad yo mu Misiri icyo gihe baravuga bati ntacyo gihombye kuko aje ukomeye rero amanota icumi ya APR Basketball Club umukinnyi yigereyemo rwose Adonis Fila ni utuntu twe aradiribura akaba yasenetera igihagararo cye ntigihagije ariko ubuhanga akoresha bwamugejeje kure amanota icumi rero ya APR kuri arindwi ya Yes Mahasid bigaragara ko APR ntabwo bifite Rahiyani nawe amanota icyenda Rahiyani nawe ni umukinnyi cyangwa hari umubyeyi wa kazi ukina yambaye amadarubindi ariko ibyo ngibyo nta kibazo bimubwiye icumi APR icyenda ya Yes Mahasid cumi n'abiri ikipe ya APR ivuga twebwe twagutuje cumi n'abiri amanota asizwemo na Adonis Fila n'ubundi cumi n'abiri ya APR ku icyenda Yes Mahasid nayo idafite intege barizamukiye ku ruhande rwa nimero kabiri rije muno na Ashraf Ghanouni kwande kwa Rahiyani kwande kwa Ghanouni Ashraf Ghanouni niki ufite aracenga bamwambiye tuzamukire Obadia twavugaga Obadia terekamo APR Basketball Club 18 kipe yashije Obadia 18 APR kuri ku icyenda ya Yesu Mahasid kinyanya cy'amanota atanu bigaragara ko n'umutoza Mazen Truck wa APR aravuga ati abasore banjye ndabizeye nta kibazo mukomeze mu ngendo iriya siri urabibonye iriya siri cyangwa se kuriya kwiba mu cyongereza kwambura umupira muri buriya buryo bw'amahiri yamwita siri ni nko kuwumwiba amwigenera neza cyane ahita aramwizamukira ashyiramo y'amanota abiri nk'uko yavugaga rero Egi Rwema ni umukinnyi Badia Noel umukinnyi cumi na munsi ya makumyabiri na makumyabiri n'ine akaba ari nawe ari kwigaragaza urabona ko umukino wa APR bagerageje kubakira inyuma urabona agenukira urabona Robert asa nk'ukinnyi inyuma agerageza amanota ya kure ndetse na Mpoyo APR nubwo akina nk'umuforwadi ariko urabona ko akenshi gupenetera nta gikora cyane ahubwo agerageza guterera kure ari nawe ingufu nyine z'abakinnyi ba APR ziri kurusha uko wenda bakwiringira ibintu bya robo cyane cyane ko igihagararo cy'abakinnyi bo muri Yes Mahasid kirigaragaza APR Majok afite hafi metero imwe na santimetero afite metero ebyiri na santimetero icumi ni urwego aha rero kwiringira uburebure ntabwo aribyo biri gukora ahubwo bariringira ubuhanga na tekinike ku buryo twavuga tuti muri iyi minota ishize APR nta kosa yakoze kugeza ubu ngubu ebyiri
Jean Claude Munyandinda kugeza ubu nk'uko wari ubivuze ni amanota ikipe ya APR ikomeje kuza imbere n'amanota 18 ku 9 uyu mukinyi Noel Obadia nkuko mwakomeje kubivuga niwe kugeza ubu ufite amanota menshi amaze gutsinda amanota 5 mu gihe ku ruhande rwa US Monastir Marcus Christopher Crawford ariwe uri imbere n'amanota 3 Jean Claude Munyandinda hari umukinyi wa APR iherutse kugura uyu nguyu nta wundi ni Israel Otobo uyu mukinyi uramwibuka ko yakinye ikipe ya Dynamo mbere yuko isezera mwirushanwa kubera ibibazo bya logo ya Visit Rwanda abantu bari batekereje ko Israel Otobo ashobora kuzakina iyi mikino ariko wenda nibaza ko amategeko atamwemereraga
nibyo yakinye ikipe ya Dynamo ndetse anitwara neza mu mukino wakinye bwa mbere nubwo nyine Dynamo yaje guhagarikwa kubera kutubahiriza ibyasabwaga na reglement y'iri rushanwa rero yarasezerewe ariko niko bimeze amategeko yo muri Basketball Africa League ni ukuvuga ngo iyo wageze muri iki cyiciro nyine cyo mu matsinda cya conference ubwo ntawe ikaze ifatwa nk'ari ikaze ya nyuma nubwo nyine haba hazazana za playoff ariko ntabwo yaba yemerewe gukina amakipe atandukanye kandi asa nkaho ari muri faze zimwe rero ntabwo amategeko abyemera ariko nyine buriya imwibikiye APR Basketball Club iramwibikiye mu mikino izakurikiraho rero ni n'umukinnyi mwiza ukiri mutoya nawe ku myaka hafi 20 nibwo ntabwo yarazihiza aracyari kuri 19 bigaragara ko nubwo wenda atabafasha muri bar ariko ashobora kubafasha muri shampiyona nayo yaje kugera mu rwego rukomeye playoff minsi iri imbere zaba zikinwa kamarampaka aho rero bizasaba ko abakinnyi nk'aba ngaba barebare b'abapivo bisaba ko bakwifashishwa cyane cyane ko bigaragara ko nta mukinnyi w'umupivo twavuga ko ngenderwa muri APR kugeza ubu ubwo rero yaba ari yegera nziza ikipe ya US Monastir nayo izamutse ikageza 12 ya US Monastir kuri 18 ya APR ugiye buri minota 3 APR ariko itaravuga ijambo ryayo rya nyuma Aksel Poyo kwandikwa Agemi Adam Tyler winjiyemo reka turebe amanota abiri meza cyane ya Adam Tyler ni kimwe no gukina neza cyane 16 wa Kenya Basketball Club 12 kitukomeza kuza imbere ikina ifite confidence bigaragara ko nta bwoba ari nako nyine ariko ikipe nayo ayoroheye US Monastir nayo ikipe twirinde ko yashyiramo difference nini bamaze gukora remplacement binjizamo umukinnyi mushya 2024 Sadio Dukure niwe winjiyemo ntabwo ariwe ni George Williams niwe winjiyemo nonaha ariko umukinnyi bigaragara ko nyine amanota aracyari 16 kuri 12 ya US Monastir bigaragara ko umutoza yamaze kubona ko amazi atakiriya yandi yatangiye gukora na plasma hinjiyemo George Atikedi Williams umunyamerika nawe ku ruhande rwa US Monastir akaba yinjiyemo asimbura lahyani wa mugaba marinete APR ifite umupira n'igiye kurengura ntore Habimana nawe winjiyemo mu kanya kwande kwa Adoni Adoni Siyage Shabiri turebe yaramwangiye ntabwo imitsi yose yari ku cyumweru arizamukiye kanini kwande kwa Ater Majoke ugerageje ntabwo ari Ater Majoke ahubwo ni nimero 14 George Williams nawe ni umugabo w'ibigango metero 195 winjiye amanota atumye aba 18 US Monastir kuri 16 ya APR yaragerageje atatu Robin Saiko nyuramwangiye aragerageje kurebamo nimero 34 ije mu mukanya remplacement Abdulaziz Ahmed twavugaga wa munyamitiri w'umwana imyaka 20 akaba yinjiye muri kurande rwa APR Basketball Club yaragerageje nawe kumarika ariko ikosa bamusunyise reka turebe niba umusifuzi hari itari bumumarire nibyo yamuhaye yasanze lanse kuri ya kosa bakoreye Abdullah Ahmed Mohamed Nasser wa APR bigaragare ko APR nibyo ikipe bari gukina irakomeye ariko APR nayo iragaragaza ko nta complexe ifite neza cyane lance ya mbere nako nziza cyane ya Abdullah Ahmed 17 ya APR 16 ya APR Basketball Club 18 ya US Monastir 13 lance ya kabiri ntabwo igezeyo rwose imbaraga zibaye nkeya ni ukuvuga ngo umupira ugiye gushyirwa ku ruhande hagiye kuzamo ba bantu bashinzwe gutunganya ikibuga bishobora byose ari umukiza Jean Jacques Clinton navuga bati super sub irabaye cyangwa se iyo yinjiyemo akenshi aba yitezwe impinduka akaba yinjiyemo atubwiye William Robbins nawe wagerageje gukina neza bigaragara ko rero ransasi nibwo batangiye kugenda zimenyerwa bigaragara ko irangiye ryatangiye umukino isoko yatangiye gufata irangi ariko na yesu murasira ariko ishyiramo imbaraga 17 aperi kuri 16 inota rimwe ryonyine risigaye no kwitonda shobozwa 3 ariko aramwangiye kwande kwa poyo kwande kwa shobozwa n'ubundi ntabwo ari shobozwa ni amanota 16 ya yesu murasira kuri 20 aperi atatu neza cyane atsinzwe na William na agenikira bigaragare ko urugamba rutoroshye igirwemo
urugamba ntirworoshye uriya mwana Muhammad niwe wari umaze gushyiramo ayo atatu amasegonda asigaye ni 50 amanota 20 ya APR Basketball Club kuri 16 y'ikipe ya US Monastir aragerageje Tech Majoka 18 kuri 20 amasegonda ni 30 asigaye aragiye ninde Adonis Fila wa APR Basketball Club Adonis Fila arazamutse agerageje aho hahe ntore kwa Adonis Fila aragiye Adonis Fila agerageje abiri reka da umpira ukaba wifatiwe na nomero 24 Sadiudu Kure arazamutse kuri Crawford abiri meza cyane 20 kuri 20 Jean Claude Munyandinda karta ya mbere irangiye aya makipe anganya amanota 20-20 bivuze ko na makipe mu byukuri umuntu yavuga ko asa nkaho anganya imbaraga ikipe ya US Monastir uribuka mu mikino cyangwa se mu marushanwa yabanjirije abantu ni ikipe abantu batinyaga ariko umuntu ntiyatinya kuvuga ko amakipe asigaye nta bwoba agitewe ni ikipe ifite amateka manini cyane ku mugabane wa Afrika
nibyo amakipe yatangiye kwitinyuka nyine nibyo cyane cyane byatangiye urebye muri mu mikino yo mu isira bya Sahara 2022 nubwo ikipe ari wo mwaka yataye n'igikombe ariko uribuka ko ikipe ya Red Basketball Club yayikoze mu nyisho bahuriye muri irushanwa ryo muri rya Sahara ate Red Basketball Club irabatsinda nubwo nyine byabaye muri Kigali Arena mu rwego rwa kimwe cya kane kirangiza muri playoff byabaye ibindi icyo gihe nibwo ikipe ya Monastir yazanye imbaraga nyinshi n'umujinya mwinshi isigira no ku gikombe mu gihe ahubwo ikipe yari yabatsinze ariyo Red Basketball Club bamwe babyutse kwivangira igeze i Kigali ikurwamo n'ikipe itari mwitezwe na benshi ariyo Force Armee Police yo muri Kameruni nicyo nyine cyiza cy'uko amakipe atungurana niba rero ikipe ya US Monastir ishobora gutungurwa gutya ugasanga iratsinzwe umwaka uvuga yanavuyemo nabi cyane iciye mu cyanzu aha rero twavuga tuti APR Basketball Club yatangiye neza kuba bari kunganya wenda APR Basketball Club yakunze kuza imbere nta muntu abayizeza ntabayiteruye niko bigenda nyine basketball ntabwo watsinda wenyine n'uwo muhanganye nawe aba afitiye nyota 20-20 ikigaragaza ko kugeza ubu nyine amakipe ari ku munzani uringaniye ariyo nimwe cyo umuntu yakwifuza ati no mu mukino no mu tundi duce tugiye gukurikiraho dutatu dusigaye amakipe akomeza agaragaza imbaraga ku mpande zombi ku buryo hatazamo geze kuri cyangwa ngo ni ikipe irarushindi aha rero ibindi abantu benshi bakurikirana umukino baba bifuza ko amakipe nyine ngo ahangana kugeza ku munota w'indunduro rero ngo umutoza Mazen Truss abwira Robbins ati genda mukomeze uko mwatangiye ikipe ntibarusha ikipe irakinika mukore ibyo mushoboye kandi nta kidashoboka APR irakomeye nk'uko yose Monastir ikomeye
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda gahunda idasanzwe aho Ijwi ry'Amerika irimo kubagezaho imikino ya Basketball Africa League imikino yo mu itsinda rya Sahara itsinda rya Sahara ritangiye uyu munsi aho ikipe ya APR Basketball Club yo mu Rwanda irimo gukina na US Monastir yo muri Tunisia muri iri tsinda harimo kandi ikipe ya AS Douane yo mu gihugu cya Senegal ndetse na Rivers.